ni radio ijwi y'Amerika ivugi Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro ka uraga umwihariko muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandigezwaho na gifunyitse Nshimiyimana.
Yeah. Nous allons vous aider, madame. La voix de l'Amérique, 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 la voix de
ganiro cyungi hari ko igihagitiganiro twagereye wowe wowe ndetse na mukuru wawe Madame Verine Schmidt nawe Mariana Faustine Karangwa yaramaze imyaka myinshi ashaka umuryango we yawubonye yakubonye ubumwe mu bana bashyirwa mu muryango
ibyishimo ufite ayo marira y'ibyishimo ufite
mbere no kuba ari wowe usigaye kugute tutambonye mbere ngo twishimane ukomeje cyane kuri mukuru wawe ariko hari na mama wanyu iyo navuganaga na Evelyn wumvaga afite ikomeye cyane yo kuba yabona mama we ndetse arambwiraga ati ntabwo nshaka gufata kunyu umuryango wanjye ariko nanone ndumva ari nk'aho hari ibyo amagara rimeze nk'irya mama rimbwira ngo ngwino ugutuke niko yavugaga ariko byaranangoye kugira ngo mubwire yuko mama we atakiriho kandi we kuyitabye imana mu gihe cyose yari akimushaka ariko yari ataraza hano ku ijwi ry'Amerika twibutse gato uwo mubyeyi mama wawe mama wanyu yamye ashaka kubona tigeze amenya kubera ko bamutandukanije nawe akiri mutoya tubwire uwo mubyeyi wowe yarakureze aragukuza aragushyingira yari
ubwiza bwa mama ubwiza bwa mama ubwo nibuka n'umukecuru
tuzamuzana
ubwishobo muzabiganira kandi byose bizashoboka mu imana yaraba ukomeje muriho hari impamvu ikomeye cyane mu kigo kugira ngo mubonane muzabonana kandi ndahamya yuko ibyiza biri imbere abana bawe nabo ndabona bishimye bavuga bati tubonye ababwira ko afite umwana witwa Eveline ushobora kuba ba mu bihugu by'amahanga
ntabyo yigeze atubwira njyewe ndi mutoya n'umwana wa karindwi kuva mu nda ya mama rero abandi bose bakuru banjye bose ntabyo bari babizi uranyumva
yego
ntabyo bari babizi barapfa barinda papa ni njyewe usigaye ibyo ubimenye rwose
ni mbere uko ngusezeraho ndabyumva ufite ibyishimo byinshi hari ikindi waba ushaka kubwira abumva ijwi rya Amerika muri kano kanya muri kino kiganiro
ndashaka kubashimira cyane ijwi rya Amerika ndabashimira cyane 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 ntacyo kubaha icyo mbaha ni ukubashimira gusa Imana ibafashe kandi itazashirira kuri njye bagenderere gusa bakomeze bashakisha abandi bene wabo babuze ariko nubwo barabikora ariko bakomeze Imana izabarira ibyo bintu barimo gukora ni ibintu by'Imana ntabwo tubariha ngo banzaniye Severina ngo mfate amafaranga ngo mbarihe nawe kandi ntacyo ndakuriha imana izakuriha urakoze cyane Venuse ijwi rya Amerika urakoze cyane imana ibe nawe ibafashe mwese na familia zawe
urakoze cyane nawe ndagusabira amahoro menshi hagati aho ukomeze kugira ibyishimo kwibi
urakoze cyane Venu
agasaro kaburaga
madame Hélène Belinde Chibwe n'umwe mu banda b'abakobwa n'abahungu bavuye mu Rwanda mu gihe cya gikolonize abana bavukaga ku banyarwandakazi base ari abazungu bavurwaga ababyeyi bakajyanwa mu Bubiligi cyangwa se Bufaransa mu bihugu byose by'Uburayi naho ntibahabwa ababyeyi ababyeyi babo b'abanyarwanda babaherukaga bakibabyara umwe mu bafashije madame Hélène Belinde Chibwe mu nzira yo gushaka umuryango we ni Antoinette Uwunkunda nawe ni umubetisi wavukiye i Butare cya Rwasumo ayobora ishyirahamwe Métis du Monde riharanira inyungu z'abametisi ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze bwana Venuse kandi ntabwo nabashimira urarokora
utatwiye
ndarota
uri umuntu mwiza biradushimishije kongera kukwakira hano mu kiganiro agasaro kaburaga k'ijwi ry'Amerika icyo wifuje kitashobotse umuryango wa Evelyne Schmidt wabonetse twagize umuhango wo kubahuza nawe twagutumiyemo uhari nagira ngo kumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya baze umaze gutungukwa uko umeze nikubakiriye iriya
inkuru nayakiriye ni ibitangaza mbega bamwe abantu bajya bavuga ati umupesi igitangaza uriya mubyeyi njyewe nkitukigewe n'abagenzi banjye tukifungura ino asosiyasiyo hashize nk'imyaka ibiri nta n'amezi gusa ashize nk'amezi atanu bambwiye bati hari abantu bavuye isave bagiye batwara bakabajyana mu Buraya noneho bose nta benshi ntabwo baba bazi ababyeyi babo abenshi ntibaba bazi aho bava iyo nkuru rero rwose yankoze ku mutima kuva nkiri mutoya by'iwacu Butare na mama yarabimbwiraga akambwira ati hari bene wanyu bagiye kukira tumenye iby'iwabo dore kanaka abana bereze maso yaheze mu kirere abana bari bagiye bagaruka ubwo rero tugifungura ino asosiyasiyo twaraga byatse rwose burya barabivuga ngo icyo wifuje kiraba twe twarabyanditse tukongoza donc ambasadazi tuvuga tuti on va trouver nos idées on sera par leur kit ubwo numvaga kubwanjye hari n'abazifuza yuko tubazana mu Rwanda kuko benshi ndabizikora bavuga ikinyarwanda ndahita bose nta kinyarwanda bavuga kuko bagiye ari abana bato cyane numva ko mbyingimo ko tuzaba gide wabo ubu rero rwose byashobotse noneho nagiye nkora konesansi n'abakiri umwe n'umwe bidakubimana yarafashije naguye kuri ba yagurupe nyine ifite iyo nyota nubwo bambwiye bati ahubwo dufite umuntu wacu rwose nta kindi akora uretse gushakisha ababyeyi nta kindi akora uretse gushakisha mama we nawe akantelefona akambwira ati muranekeza ko mama wanjye agiye gupfa ariko ashaka ko muvugisha cyangwa se umutata wanjye ati ndumva rwose umumama mwaramubonye ntiyashatse nta mwana agira ubuzima bwe bwose bwa satune utubuyo uyo
iyo gushaka kujyamini wa yego
ambwira ukuntu yashakishije aseri ambwira ukuntu yagiye muri kuwaruje nuko bariya abantu nabo ntabwo bajya bamuhara kuko yimbega cyane cyane kandi nawe atazi icyo ari cyo ubwo rero ngize imana niho nabajije barabwira bati i Kigali biranga ati nigurira iki ko hari umuntu rwose bagereza misiyo yawe banyubahirije misiyo ya Voice America nuko mvuze nti bo reka nimushakire telefoni nibwo bakontakite none dore ntanamezi atatu ashize mumuboneye abavandimwe nuko n'uyu munsi nanjye ubwanjye no mu rugo nta kindi kintu nkivuga nta kindi gitangaza kigaragara kibayeho
uravuga uti yari amaze imyaka 50 ashakisha umuryango we ntaho atageze kugeza amuje hano ku ijwi ry'Amerika ariko ndashaka kureba cyane uko yakiriye uravuga na buri munsi wa umbi hafi hambere iyo umubonye ubona harahindutse iki muri we ubona ari iki kumenya ko afite umuryango byamuzaniye kanya uri mu kazi ukaza hano mu kiganiro agasaro kaburaga ngaho rero ukomeze ugira akazi keza n'amahoro y'Imana
urakoze cyane kandi Imana ibane nawe ikomeze ibahe urukundo ufite ababashakishiza ndabizi ko ari akazi katoroshye ariko Imana ikomeze ibahinde rwose kuko turabakeneye cyane
urakoze cyane
Bambwiraga yuko
avuka muri kumenya urwinjiriro mbere y'intambara yakoraga iwa
wawe wabutuye hehe
narivuye ikanombe nyabunga
yakoraga iwawe yagukorera guti
yareraga abana banje
hanyuma muri 94 murahungana nawe murajyana
yego tugirana muri kumwe
ajya gutaha se yakubwiye ko agiye cyangwa se amayira yabaye abiri mutandukana utazi aho agiye n'umwana wawe utazi umujyanye byagenze gute kugira ngo mutandukane
umutekano wabaye mukeya n'ubundi wabaye mukeya turatatana ariko we agendana n'umuhungu wanjye
icyo gihe
kumenya ko namuhuje kandi umwana akamugeza iwacu abona ko kaza muri komini iki
hanyuma utashye umwana umusanga mu rugo
umusanga yamusigiye mushiki wanjye ngewe nawe ndukenda na 97 we twatatanye 96
kuva muri 97 kugeza magingo aya ubashize imyaka
25
ntabwo uramenya amakuru ya mukambwe
ntabwo namenya amakuru ye kandi ndayakeneye pe
ntari izina mukarwego yari afite mukarwego benadeta yakoraga iwawe karemera i kanombe niho wari utuye uwo mwana w'umukobwa mukarwego benadeta yari afite imyaka ingahe irimo 94 ugereranyije
yari afite imyaka 18
urumva aracyari mutoya ni umugore wijigija niba kiriho turagerageza kumushaka niba yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya azagushaka azatunyuraho kugira ngo tubahuze ariko nagira ngo nkibarize karemera wowe utacyo uvuye muri Kongo ukagera iwawe ugasanga umuhungu wawe arahari utazi ko yahageze batara nakubwira yuko ari mukambwe wari umufite ubonye umuhungu wawe wumva ikimeze ute
urugero kandi n'umwana w'umuntu w'umugabo arakuze ahora amunyishyuza amumbaza afite n'umugore w'umuhungu
ubu se ni bwo bwa mbere mumushakishije muhano ku ijwi rya Amerika cyangwa se hari ubundi buryo bwakoresheje mbere bwo kugira ngo mumubone
nta bundi bwe bwakoresheje ngewe mumbishije agataro kaburaga numva wamunshakira kandi nta handi hantu nashakishije wowe mumbishije ko iyo ukuza abantu benshi cyane baburaye
yego tuzagufasha rwose ndabikwijeje kugira ngo tuguhuze n'uwo mugira neza wakurebeye wakugereje umwana wawe mu Rwanda muhungukanye reka nkwibarize ntabwo inka ziratangwa ziragabwa ntawe uzisaba kandi rero nta n'inyiturano y'urukundo ibaho ariko nagira ngo nkwibarize uyu Bernadette Mukarwego ushaka birumvikana ugashaka kumubwira ko yakugiriye neza niyihe nyiturano umushakira nyuma mushakira iki muri makeya
ndamushakira kugira ngo mushimire ariko nanone imana mubonye imana nayo nayishimira birenze kandi n'umuhungu wanjye aramushaka cyane
rwose tuzakora uko dushoboye nizere yuko Mukarwego niba akiriho akumva niba kandi hari n'undi muntu waba uzi umwana w'umukobwa n'umudamu wishigije tuba Mukarwego Benadeta wakomokaga muri komini ya Runyinya mu majyepfo y'u Rwanda ubu wagomba kuba ari muri Huye mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda wamumenya yatubwira hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ku ijwi ry'Amerika Lambert Karemera rero ndagushimye cyane kuba wanizeye kino kiganiro cyanyu Agasaro Kaburaga ngaho ugira urugendo rwiza
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga uwitwa Ntwari Emmy yaraduhamagaye hano ku ijwi ry'Amerika ashakisha umuvandimwe we ariko ashakisha n'abavandimwe ba papa we bashobora kuba bari muri Tanzania inkuru ya Andre Bakari wavuye mu Rwanda akajya muri Tanzania akagaruka mu Rwanda akomotse Burundi ariko kandi akaba ari nyakamwe abavandimwe bose bashobora kuba bari muri Tanzania twabanje kwibwirwa n'umuhungu we Ntwari
batandukanye muri Tanzania papa yari yaje mu Burundi basigara ngo basigara muri Tanzania aho bita Tabora ubukene.
Arahungaho papa ari he?
Yego turi kumwe.
None se ubwo amakuru y'abene wabo batandukanye si wiyazi kukurusha nimba umwana we?
Oya ntayazi nawe azi amazina yabo kuko batandukanye kera. Nakoze igereranya kuko arakuze ntago ari kwibuka neza, numva bishobora kuba ari nko muri 75.
Ariko se ashobora kumvugisha akambwira byibuze uko batandukanye?
Yego yaba bijyanye mwavugana.
Wamumpa gato? Amakunze
meza ni meza namwe mwaho
turakomeye. Ni Venuse Nshimiyimana ndukije ibya Amerika. Umuhungu wanjye arimo arambwira ngo arangisha abavandimwe banyu mwaburanye. Andrea Ribakare, abo bavandimwe bawe mwatandukanye Tabora ya Tanzania mwatandukanye mute? Abo bavandimwe mwatandukanye mwatandukanye mute?
Iwanda basize jewe nza mu Burundi.
Hanyuma ubasigayo ntiwongera kumenya amakuru yawe? Uribuka umwaka mutandukana? Niki cyatumye ubasiga muri Tanzania ukajya mu Burundi?
Icyo gihe nagiye nta butoni cyo gupaga sabusishinzwe umuntu nari mukiyeho nari mfite ikina muri ejo. Ngeze mu Burundi rero birakomeye, sinasigaho ubonye.
Hanyuma uva mu Burundi uza mu Rwanda?
Hanyuma mva mu Burundi njya mu Rwanda.
Burundi se kuva muri 75 kugeza uyu munsi nta kandi gakuru wigeze umenya ka bashiki bawe na barumuna bawe wasanga ari barumuna bawe ndibwira ko nka minani ashobora kuba ari umutukudu wowe urambwira? Nta makuru yabo wongeye kumenya?
Reka nta makuru nongeye kumenya na gato kuko narakurikiranye, sinzi ku byangendekeye.
Ntabwo ugeze umenya ko yenda nabo bashobora kuba badatashye mu Rwanda bakaba bajya aho ngaho mu Rwanda?
Oya ntabyo namenye kabisa.
Abandi bavandimwe mwari mwarasize mu Rwanda mbere yo kujya muri Tanzania? Mbere yuko muhungira muri Tanzania mwari mutuye hehe?
Twari dutuye ahantu muri komine Nyazo ya Bugina. Iperefegisho yari perefegisho ya Butare muri komine Nyazo ahantu hepfo ya Bugina.
Bugina mo hava kubera hari inzara, hari imirwano, hari
ibiro by'izarimba, ntabwo rero by'izarimba afite. Hari batatu bacu bapfukana na papa kuri nyina, atavukana kuri se ntabwo bamereye neza.
Uhitamo gusohoka urigendera?
Papa w'umuryango wanjye rero.
Ufata umuryango wawe ugenda ari Nyiramatabaro? Umuhungu wawe yambwiye amazina menshi, harimo Nyiramatabaro, harimo Minani, harimo Nyiracumi, harimo Mukarusine, harimo Mutungirehe, hakabamo Mukanyandwi na Kamanayo. Ni amazina menshi. Bose ni abavandimwe bawe?
Turavukana neza kuri papa na mama.
Bose bariya urababwira uti ni muze duhunge twigendere duhunge abene wacu batumereye nabi?
Ama na mama icyo gihe?
Na mama wawe waramujyanye?
Ntaramujyanye, ahubwo yapfiriye gupfa kenshi.
Komera. Ubwo rero komera. Muragiye bose, mugiye bukene, muravuga muti turatura hano aho kugira ngo bazadutsinde ikagina Nyazo? Akanunu kabo wongeye kumenya? Nta muntu ukomokaho muri Tanzania ngaho kandi waba arakubwiye ati abavandimwe bawe narababonye? Abanyarwanda benshi bavuye muri Tanzania bari mu Rwanda, nta wigeze aguha amakuru y'umwe mu bavandimwe bawe? Umwenda wawe Ntwari yenye ni we wahamagaye hano kuri rya Amerika tugira ati ndarangisha mu kanya navuganaga nawe, ariko atangiye kumbwira ndivuga nti mpa nyir'ubwite nivuganire nawe. Ntwari yavukiye Burundi, yavukiye Tanzania, yavukiye Rwanda, yavukiye
Burundi.
Kubona uwo muhungu wawe adafite ba nyirasenge ntagire ba nyirarume kuba ari muri Tanzania, ntabwo ugeze uvuga uti uyu muhungu wanjye reka njye kumushakira ba nyirarume ba nyirasenge aho bari, akeneye kubamenya.
Kandi undi mu Rwanda nyine?
U Rwanda se ntiwasohokamo ujye kureba aho abavandimwe bawe bari? bitabaye by'ubushobozi ariko gushaka uragufite nyibwirira wa musaza we kubaho utari incika ariko usa nayo ukabaho nta bavandimwe kandi wabo bafite kubera ko nta makuru yabo uzi nkengendora hano ku Ijwi ry'Amerika hari abandi basaza benshi bagomba kuba bameze nkawe nabo badafite imiryango kubaho utagira umuryango udafite umuryango kandi umugabo wabigize umuryango wumva umeze ute niyihe mpanuro
nababaje kubera ni ntabwo merewe neza cyo cyatumye nyine nk'uko nkurikirana nyine ndagukurikirana mpamvu yagukurikirana yakubaza nyine wowe nifuza kuba namenya nanjye mbona ko muri abo bose yabuze n'umwe yaba akiriho ari n'uwo mwana wanjye yenda naranashatse naranabyaye simbizi yenda yaba akiriho
Mzee Bakarinda ushimiye cyane kubafasha kano kanya kugira ngo tuganire hano mu kiganiro agasaro kaburaga urakoze cyane wasubiza uwo muhungu wawe ntamusezeraho ntwarime urakoze rero maze kuvugana na papa wawe yambaye amakuru yose nari nkeneye kandi wakoze kumutwaza ijambo nicyo kubyara bimara gushimire ko waragize umuhate wagize umuhate ukomeye cyane amezi yarashize ari menshi ariko turashyize turavuganye ngaho rero ukomere uzajya ukomeza wumve Ijwi ry'Amerika
yego mukomere namwe nzakomeza
nyuma agasaro kaburaga
nyuma y'imyaka hafi 40 yavuye mu Rwanda Andrea Ribakare hari abari bakinguka bamwumvise avuga ku Ijwi ry'Amerika baramumenya amakuru yatugezaho kimwe no ku muryango we inkuru y'umuvandimwe umaze imyaka 40 utabona yakirwe mwumve amoni nkiriyehe akiye mu karere ka Nyanza umurenge wa Muyira akagari ka Migina umudugudu wa Bugina Uyano ndakumva tuvugana ni Venuste Nshimiyimana hano ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga nari nguhamagaye kubera ko ari umuhungu wawe yarampamagaye ambwira ati hari umuntu wacu warangishije ufite ambwira ko yitwa Andrea Ribakare nararebye nsanga koko Andrea Ribakare yaraje hano mu kiganiro agasaro kaburaga ubwo nagira ngo nkubwire yuko Andrea Ribakare kuko yanyuze hano yanyuze mu kiganiro ashaka abavandimwe be ubwo nawe uri umwe mu bavandimwe be rero wowe uri se wabo ni ukuvuga yuko avindimwe na papa wawe yego mukaba mwari mumaze kingana iki mutabonana ntabwo muzi ariko se abo bajyanye barumva nabe bakuru ndetse cyangwa na nyina bo urabazi hari nka ba Mukasine ba Mukanyandwi ba Kamanayo abo ngabo urabazi yego hanyuma se abo ngabo mu Rwanda ahafite umuryango ubungubu ni mbahuza muramwakira ngo arabona umuryango ko navuga mu kiganiro ko asigaye ameze nk'aho nyakamwe mwaba mubonye umwe twari umuryango yego yose mwamaze mutaza amakuru yabo bene wanyu bagiye muri Tanzania mwumvaga batakiriho kuri mwebwe cyangwa se mwumvaga mugifite icyizere ko hazaba hari ukiriho
yewe nta kitere cyatangiye cyose cyose ko abantu bagiye batahuka tugategereza tugaheba n'ibintu bakwatse
ukuba we atararekeye agakomeza agashakisha ariko nabifashijwemo n'umuhungu we witwa Ntwari Aime ributse abumva ijwi ry'Amerika Ntwari Aime niwe waje mbere arambwira ati mfasha gushaka bene wacu bagiye muri Tanzania bajyanye na data biza kubungunga kumvugana na se kugira ngo asobanurire numve neza aho ikibazo kiri kugira ngo nshobore no gufasha n'abandi bamwibuka niyo mpamvu mwashoboye kumugeraho kubera yuko mbagira ngo umuntu ambwire ampe amakuru ahagije yatuma umuza mumenya kuba uwo yarabashakishije akaba babonye uyu munsi aho umuryango urambwira uti twiteguye kumwakira kuri mwebwe bizagenda gute murifuza yuko yakwibuka akaza aho ngaho mu majyepfo y'u Rwanda aho yavukiye aho ngaho ntaza kongera akahabona akahahumeka kuva umwuka wabo kwa mu mazi yabo kanka zabo murumva bizagenda gute
chaba hose
kaje yarapfuye
eh
ariko abana turahari
akundi nuko nuko
umwirondoro ntabwo turi bukangira hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kubera impamvu zo kubungabunga umutekano bwite wa buri wese hariho icyo nshinzwe nyuma yaho ni ukuza kuba hari nimero za buri wese kugira ngo mushobore kuganira mwiherereye muri kambere muvugane aho muzahurira ibyo nibyo muri bukore nagira mabwire ko umurimo wanjye hano niho urangirira uzakomeza mu gushakira abandi bavandimwe Andrea Ribakare ari kubikiza igikomeye ndagisohoje nagira ngo maze Ribakare umuhungu wawe ntari ari hafi aho niwe waje hano mu kiganiro bwa mbere avuga ati ni gushakira abavandimwe niba ntari ahari nagira ngo mubaze gatoya wamumpa
ntaho ndashima imana byandenze kubyakira
wabikurikiranaga byose wabyumvise ko papa wawe abonye umuryango aho ngaho mu Rwanda yari arimo avugana n'umuhungu wa se wabo witwa Amoni yari abona umusaza n'umugabo w'igikwerere mukuru nshatse kukuzana mu kiganiro Agasaro Kaburaga kubera ko ari wowe waje hano ibi byose ni byaturutse ko ushakira papa wawe umuryango urambwira uti byandenze
ndenze ndukubona amagambo yabuze ariko ndashima Imana kuba mbabonye
ngaho rero ukomeze ushimire Imana nicyo cyangombwa hanyuma witegure utegure n'uwo musaza kugira ngo muzabonane na bene wanyu
ndashimira Imana cyane nkashimira Radio rya Amerika nawe Venuste Imana ikongerere imigisha pe
urakoze cyane nawe iyo mugisha tuzayisangire nagira ngo rero usubize papa wawe kugira ngo asezeraneho na bene wabo gatoya iminota mikeya turimo turasiganwa n'amasegonda ariko mumbe ado muzeri bakare rero nagira ngo ngushimire nongere ngushimire ubwizige n'urukundo wagaragaje no kwihangana muri imyaka yose ariko kurya ngo rutegamese rwategera uko umugabo ateze niko ategurirwa ntabwo rero yategereje ubusa urabona ko Agasaro Kaburaga kaguhuje n'umuryango kugira ngo ngushimire ubwo bwizige kandi usezere wari cyo ushaka ko kongeraho mbere y'uko usezeranaho na ngiye
ndakubaza
ndakubaza abo mu mahanga nibyo nakubwiraga ngo kurakira abagabanya iyi ntambwe ya mbere tuzakomeza ntabwo tujya duhagarara gushaka abantu babuze baburanye n'ababo ntabwo ari igikorwa cy'umunsi umwe si ikizuru rimwe ni igikorwa gihoraho hanyuma Imana yamana n'abantu tukaboneka turakomeza tugashakisha n'ubu rero nabo basigaye muri Tanzania ndakwizeza ko niba hari ikiriho tuzamubona nicyo mvuga umuntu wese ukiriho azaboneka uwo tutazabona ni uwitabye Imana ariko hari n'abitabye Imana tumenya ko dutabye Imana tugakomereza imiryango tukayifata mu mugongo ndakwizeza rero yuko tuzakomeza kugushakira abavandimwe bawe basigaye muri Tanzania n'ababa bari i Burundi abatwumva mutandukanya waba yibuka umuvandimwe we witwa Andrea Ribakare yaje hano mu gihugu cy'Amerika akatubwira yuko hari icyo bapfana nkiriye ngaho rero wowe hari icyo ushaka kongeraho ndagira ngo mbasezereho hanyuma kira abandi mu kiganiro Agasaro Kaburaga
cyambere gusaba nuko rero tubona na uzwa kuri telefoni ukaduhuza kuri telefoni nomero zanjye niza izajya bafatira nabi uzakubona
ibyo nabikemereye
icyo nongeraho byose ni ukugushimira wowe kabiri ni ugushimira radiyo z'ibya Amerika ubundi nta imana ikomeze guhamagara abatura kuri ibyo tubikorera mu mubiri guhamagara abatura kandi rasiyani turabibasanga turabikurikira mu rwanda turabikurikira
ni byiza cyane
rwose ajya nikundisha n'abandi kuko iyo ibintu byiza abantu batari babona nk'ibishingiro bya mbere abanyamuryango ni ababwira amarira yaje bya mbere ndetse kumva ko ni data wacu ariko bigenda bitewe n'igikundi umuryango
Ghana hadiye ibyishimo byawe ni byacu hano ku ijwi ry'Amerika kuba utwijeje kuzakomeza gukurikira iradiyo yanyu kuzayikundisha n'abandi kugutubwira yuko muyuka muri benshi mwebwe dukorera mwebwe tubereye ko natwe twagera aho mudahari twese tugakira hamwe tugasenyera umugozi umwe kugira ngo ishobore guha abantu kwizera no kubaho ukwiye ngaho rero mwese ndabashimiye hari mu kiganiro agasaro kaburaga hamwe n'abafashije kugira ngo ishobore kubahuza nawe ntwari ndetse ushimirire na Emmanuel Mugisha wahisinye kenshi ambwira ati kumvise yuko dufite umuntu wacu witwa Andrea Ribakare bamwe Mugisha nawe umushimirire nawe Andrea Ribakare ndagushimiye ngaho mukomere mugire umunsi mwiza
nishimiye kukumva no kuba tutarabonana Imana ishimwe rwose kuba muri ino muryango
radiyo murayinyaguye radiyo murayinyaguye ariko nabuze uko mbigenza kubera ibyishimo mufite ngiriye uwo muganira ntabwo ari Andrea Ribakare ni umuhungu we witwa Ntwari Aime niwe uje gufata antene arayigabiza niko bavuga mu kinyarwanda ariko mbuze uko mbigenza ndabaretse kugira ngo muganire umwana uganira na nadasi wawe ntacyo wamukoraho nimukomeze amasegonda 30 hanyuma musubize radiyo y'abandi nanjye nkomeze mukoreshe ngira kumva ijwi rya Amerika rwose ikurikira mu kiganiro gashoboka kaburaga nimukomeze
kumva n'ikintu byandenze imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro
ihabwa icyubahiro pe nishimiye kumva cyane ndetse ntegereje no kuzakubona Imana ishimwe cya mbere ni uko Venusita duhuje ikindi ko araza kuduhuza turavugana birambuye
yego kuri rwose nta kindi ngo tukita tuvugana na igihe turayashaka hafi rwose ndakuvugisha reka twe kumugora kumuha akanya akomeze akazi ubundi Imana yo mu ijuru ikomeze iguhamagara mazima
murakoze cyane rero ngaho umunsi mwiza ndaho mu kanya mukomeze muganire muri kamere
amen
Agasaro kaburaga mbashimire kuba mwagikurikiye muri benshi iki ni ikiganiro cyanyu nawe niba ufite uwawe wabuze hamagara ikiganiro agasaro kaburaga nimero ni 001 2072 4 6 mwongere ngisubiremo 001 2072 4 6 naho utaha na Venuste nshimiye Imana.